kolinga okutani yanga na yo ezali lokola ndoto nandima kite o madonga nalinga yo boye o mado wapi fataki kanda o madelena mama wapi patience Sakanga